Tucker B Hits.
Ten and a ten and a ten and a ten, ten and a ten and a ten and a ten. Now look out, he see the bus. Boda peke angu zede yule mama bus. Wapi safe place, progress. Mitikas, no stress, confidence in money power. Heavy fence, misi rudi tena, nkirudi ni accident. Exchange rafiki jobu ni evidence. Kwangu holiday, niko na rapi na boogie dance. Niko faraway place, na dugu wengine sense. Misi rudi, niki kumbuka nile kwa benchi. Kwenye mechi, nani na mechi. Kilaka siyo pancha mpaka mapechi. Flow out of flow, naziwekea matwest. Niko interest, zede kukopi tuna kupesti. Na bado pia ikawa ngumu ku understand me. By the way, hii ni game iko under me. Misi rudi tena nifuate, maybe ndo reality. Ni mipango tumkisendi kaboso, sijo ka panic.
Sipotezi masaa, lakini biza chapa. Kwenye ziki, misi rudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Si rudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sipotezi masaa, lakini biza chapa. Kwenye ziki, misi rudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Si rudi tena.
Tena na tena na tena.
Hini rap mathematical high pitch. La patino kami biko labo ni high beat. Way city sirudi tena na bullshit. Kule Iko fiti jama wako love. Mina baki huku Iko ziki. Misirudi tena super duper baiti beat. Hakuna creativity ni bubble gum. Do Iko deep you heard. Siri mefichuka tena Iko zipi. Misirudi tena I know. Na jonta feel guilty. Cause die I saw jama wako na jitters. Kami kibidi ni rudi no. Sipendi haters against the enemy. No the truth in the meeting. Do not 24 days kimbinu sumu ya urimi dolphin bow. Sirudu kipenda photo malide teras. Si hivyo uwa unavojua ntarudi no. Huku niko ndiko mungu amejali afadhali. Sirudi tena my boys mi mshale.
Sipotezi masaa lakini biza chapa. Kwenye ziki mi sirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sipotezi masaa lakini biza chapa. Kwenye ziki mi sirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sirudi tena pare kwa jana CEO. Ishara ndwe nafanya ni ogope ni toke mbio. Nitacheka nikiondoka nikirudi kilio. Mina kepa mbio. Sirudi white tega sikio. Mina kereka na mabaya tukio. Mangaribi naona mashaliki mindo kimbilio. Sirudi tena moyo una mashaka cause. Wakaribu yangu jamaa hata my big brother. Afadhali nikijifari jim. Mina songa kando kwebuka magaidi. No future mtu la mungu ndo shahidi. Walificha nika chunguza vema ka CID. Bado naitaji kwenda mbele misiri vas. Kiri chofichwa kime vichuka siri bas. Sirudi tena pale mbele na ungesa kasi. Misiko noma ulisha numiza sana lewa so.
Sipotezi masaa na kimbiza chapa. Kwenye ziki misirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sipotezi masaa na kimbiza chapa. Kwenye ziki misirudi
tena. Tena na tena na tena na tena.
Sirudi tena.
Tena na tena na tena na tena.
Sirudi tena kwenye masimango. Sitaki tena kumia moyo. I wanna be, I wanna